You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Wasiirka socdaalka federaalka ayaa dafiray warar sheegaya in isbeddel la doonayo in lagu sameeyo imtixaanaadka la galo marka qofku dalbanayo dhalashada wax laga beddeli doono ama laga taqaluso doono. Isbeddelkan oo lagu dhawaaqay 2017 ayaa dadka deganaanshaha waddankan ku leh loogu dheereyn lahaa waqtiga ay sugayaan ka hor inta aysan dalban dhalashada. Sidoo kalena waxaa looga dalban lahaa inay muujiyaan cadeymo ah inay afka Ingiriiska si fiican ugu hadlaan ka hor inta aysan codsan dhalashada. Lagan Street waa waddo caan ku ah maqaayado cuntooyinka adduunka oo dhan laga helo oo ku taalla magaalada Melbourne, waana halka ay ku taallo maqaayadda Trio oo lagu gado macmacaanka Suuriya. Akram Abu Hamdan oo ah qaxooti ka soo jeeda Suuriya ayaa leh dukaankan, wuxuuna ku qaabilaa boqolaal macaamiishiisa ah maalin kasta. Wuxuu aaminsan yahay in af Ingiriiska uusan aad ugu fiicnayn sababtana uu ku sheegay inuusan fursad ama waqti u helin inuu barto.
My English is not good. I think not good because we don't have any idea about English.
Ingiriiskaygu ma fiicna sababtoo ah wax Ingiriiska ma aanan aqoon ka hor intaanan imaan Australia. Saas oo ay tahay Mr. Abu wuxuu ku shaqeystaa afka Ingiriiska isagoo jooga meel ama dal ugu dambeyntii uu ka dhigtay gurigiisii hooyo. Laakiin wuxuu ka walaacsan yahay in xirfadda luqadiisu aysan ugu filnayn marka ay qoraal noqoto oo lagu imtixaano. Isaga iyo qoyskiisuna waxay u fariisanayaan imtixaanka dhalashada bisha Oktoobar. Paul Power oo ah madaxa golaha qaxootiga ayaa sheegay in walaacaas ay la qabaan qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka soo galootiga iyo qaxootigu.
Well, there's a lot of concern from many refugees and migrants about the impact of the proposed changes particularly
walaac badan ayay ka qabaan soo galootiga iyo qaxootigu saameyn hindisahan uu ku yeelan doono imtixaanada dhalashada, gaar ahaan walaacaas waxaa qaba dadka ka yimid dal afka Ingiriisku uusan ka ahayn luqadda koowaad. Walaaca ugu weyna waa in imtixaanka luqadda ee la qaadayo uu la heer yahay kan laga qaado dadka jaamacadaha galaya. Isbeddelada la hindisay ayaa waxaa kaloo ka mid ah in 2 sano qofku sugayo inuu imtixaanka ku galo haddii uu 3 jeer ku dhaco. Waxaa kaloo walaac laga qabaa in buundo sare laga doonayo qofku inuu ku baaso iyo weliba in lagu imtixaamo waxa loo yaqaano qayimka Australia. Laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda federaalku ay tuurayso qorshayaashaas imtixaanka, waxaana tallaabada soo dhaweeyey xisbiga Laybarka. Afhayeenada xisbiga Laybarka ee arrimaha gudaha senatarada Christina Keneally ayaa sheegtay in imtixaanka lagu doonayo heer aad u sarreeya oo aan macquul ahayn, sidoo kalena qaabta koor loo fulinayo. Laakiin wasiirka socdaalka dowladda federaalka David Coleman ayaa sheegay in dowladdu weli ku tala jirto inay qorshahaas sidiisii hore oo si buuxda ay u hirgeliso. Paul Powers oo ka tirsan golaha qaxootiga ayaa sheegay in iyagu khibradooda ay ku ogaadeen in dadka Australia ku yimaada qaxootigu ay aad ugu badan tahay inay dalbadaan dhalashada marka loo barbardhigo dadka soo galootiyada ama siyaalaha kale ku soo gala dalka.
They understand and value Australian citizenship. They understand and value what it means to live in a free society.
Way fahamsan yihiin qiimaha dhalashada Australia, way fahmayaan oo qiimeynayaan macnaha inaad ku noolaato bulsho xor ah oo dadka aan lagu cadaadin. Waana dadkaas dadka lagu riixayo ama lagu dhibaateynayo imtixaanada dhalashada oo diirada lagu saarayo xirfadda afka Ingiriiska.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.